nkyusizza okudda kudde era kinyerera embuttu nzizeene munnange wamikita okuvekeeyo okubuuza ekyebbeeyi kyoleka empisa n'ekajova kwi omirembe bannange yeeryanda lyensi lyokesaani nze bino mbinyumyaka baakubawo entuuse ndi ku kannyo kati agaziwa ag'entiisa agannetumbako ndi ku jjeege nsuliridde kuba ntya nze okunteeberezanga ebbanga babennyimbira ennyimba kizibu badaagira ne mukkiriza tumanyi nninawo ssente ngolw'okwambala eby'ebbeeyi bino ddala mbagamba nti nno bino olubigula nsigaza zeero kikyo kati aliko ebweru eyayanguwekonzize n'emboosi yenze walukaga mathiya seera nzigidde mu ddansi nga mbalinda kaakadde kambalike mu tulyoke tubulonde olwennyumya ate mwiseemu bukyakutte ngekindeese nnyo ntyo beebalabi mwebazeemu nnyo obuzeezeza bange kalabo mwerinye bunyiye nnyo nze temwedirya nnyo mutyo mufuuke abalabi ab'ebbeeyi kuba osasula ssente n'ojja nyumira oyige n'ebikya ne munno bw'atyo basusulidde balinga bana bwe nzigatta mu ssente wamma omutwala alaba bbanga ekyoweneena nefujjo olwakimi ekimu na munnange labawo ebisa ettonto n'amannyogo gajjudde nkanja obwongo bwowaddiyo otya bufuukero gire nguuli aa kitange kibi nnyo ekyo saasira munna atakunyoyo obwo ogunywa n'oba muteefu tobatta busigaana oswalira bwere ebyo byeweekolakola ebyebbukye n'akuzaalira eshaana nga mubannazaala watuddeawo laba okuswala munnange kadongo kamu waffe abeera mu buli munnaddiini hajoba hajoti n'esheeka nga batuddeawo era bba omuziro ogwabwe omwenge kibi nnyo kiri haramu weesi yenguuli n'ojjuzunga n'oba gwemu ate mbeere ne geeki ogunaakola eggolu gwaki ogwo ate ekirala kitanga eryefujjo lisaana akawo abayo weepika n'amaanyi kale weewagamu ki ebitaliimu tolosolaawula gwawedde yatyo zakizo n'abazzo tulaba obakyankalanyizai ebirowoozo entuumu oba bitujjeeko babisimbye gwe nze ekyo kimmalamu amaanyi nekinsiriiza obusiiriiza kuba ndasana nnyimba ate bennyimbira tebakyampulira laba booleesa ebyolwamwami supa kuzunze ttwe nno yaviirwa musaasire eyatudde ssente osanga ate gwe waganyiza nammu watweyo emisindaalo egyaffe egyo gy'ogwira gikoze ekiye singa gamba ogugula walisigaza ekyangaleeka kubanga abakyankalanyaffe mba bwe mutyo banteebye ssente najjaweeraga nnyo nnyo olubbiya n'onywa n'okugabula emmaali kitawozeeyeeka ate mukazi w'ekyokunoga ettimpa kale weeraga mu kyomwo n'obwana bo baabugobye fiizi obangibwa n'etiketi ey'omusolo okanula amaaso yenipiira gy'emmotoka egyo giweenaanisa ogivaamu ddi wamma obusulambuliriskiggwe atuleegako obulo bw'enviiri n'ogwo omulevu ogukutuukumya ogukukirako ogw'abayudaaya onaabako ddi ekweryeko eri kujenza kkode gaakulemya okwefaako ensekere mu mutwe ziri mu looki envunzi zigejjera mu bigere baakuseera bikwaso envunza y'enguuli ng'etuyanya bugere bannange kufukumuka amazzi ag'okumuukumu ogiyita taapu kuberwaffe bwenzijja ne fooni eno kitegeza checho Tino stage yangu mpaka lenzea yomu na mkatiti Kukubo njumitwe vyange sima nyoku jofuwe Atudia mangu angozolo sobolo kenda maso Kanyi wano mucha nenguri ino tagala kusekuli ratiro Kuka kuyoto inzaga mazina koga baganguli Agendo ngeza fena geshira koga banenja uro Mukomye bintu ebyoze mbalavula simbye na manyo Mufi mwendo woze mbye yombo kasatu atote sete Kufi chitulete wa mwe sente kono kusome sanga mwe Zeyade kunye sente ni ndazile ranyakule Elanzili anityo nazinga mazime nonde Yensonga kadongo kamwechi mugana ngo kuche wa mweno Atene mkukuru manyombu yenga tuwababamu nyofi Tendo nga mama la hiyo tujirira Nagala nkugire byange ndio kenzile chilelele mubutu Ama sinu gana netolora nga mlese ya uyae yae Mamba inja kuwa pangiro mpyake muna chusa Ulono tulioka tukanyuwa ima na sasude senti Ila kendi chuso kudane kukulie mila bondi jana yo Sagate mbale kukwele mulio kata mbeye kona Noku kubagano uzo tiani amadai Zenda lukolongo na luweza fina Zendi mzukulu wakavazi wanga mitio wechango Chitange huyondo nyabo ina muimbo wempini Mwanda vira nyeka na genga tusenja balaba Ovulava tavadeo mba tumide na yesari do balaba Mitwa jange chido na mige ya jange chido Na mige no ya jange chido Standard ya jange chido Otwa jange chido na mige ya jange chido Twa jange chido na mige twa jange chido Standard twa jange chido na mige twa jange chido Standard twa jange chido na mige